Yeah, One Nation, VVM Music, Gold Coast Music, Zio. Yo, yo narudi maskani, narudi nyumbani, huko nilikotoka, mambo tafrani, kuzomia tena sitomani, sijafikisha hata mwaka, ulisho shani daka, Cape Town ndani jiji mekamatwa, tafanya nini sasa? Noko sina ndugu, rafiko la jamaa, Nesh menyaloni, kwa dua za jaa, niko huku, natafuta maisha, nasaka chapaa, aki Mungu nimekusha nezi kesi za miraa, dene pipa, kamusi narudi da, japo life haijajipa ila sikati tamaa, narudi bongo, narudi Tanzania, mchongo sio mchongo nimemisi familia, narudi bongo, narudi Tanzania, mchongo sio mchongo nimemisi familia.
Wara mzamihaji ndani ya dokas na kitu mechoka na rudi nilipotoka ni miaka mingi nenda dogo sasa mdingi na rudi pingu mkononi niko tikani kosa raji nai dete na roba nyingi nkajita naba ngasau misingi lipotoka na rudi nyumbani nafikia segelea bongo parini shina kona bola kupotea kwa mkaburu macho mefumba sio ni nuru chini ya urinzi mikono juu kimbia waseme su ni kipo shedu umetosha hapa ni ripo narudi mikono juu sasa metubu narudi bubu sina kitu mfukoni nafikia kifungoni mbio kingoni lini nitatoka sijui hukumu jaji stambui